Do yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to pokki jande ga fandu hala Mamadou Sama Sigou jam wal sakrabe hedibe gouvernement holti wiide carte biometrique bombo koobe tilke mojjinede tawene le nokku jogaji leedindi golle o jaati woni mo fuddali datol le 12 gawo tacama kasin wonande jon en kaborre sabe mudum transporteur en nan dardi lam koobe fiide dabere yupitere ngul datol bangal tidal la cogu mbedna jaballe ndumuji mbena ndemo be holti wiide yo sabe rafindena gul mben etidal la cogu engrais dingon sembe kawru jamen hande bete alkamsari chaban tatte e go out 2023 bismillah sakrabe e fuddodo e yonterande laamu o hopti holiti wiide be humpiti wiide carte biometrique bam ko kobe tilike mu inede e on wattu goto yimbe le yogabe na domi carte mabbe ko buri lebbi tati hande yo alhali mo tayka bam ko do e ben kedde leedindi tawene nuku jogaji leedindi kay mbiyen fa hande fuddali ben gorle jaatu mun fuddali e bangal de do carte de keddon na ko mi hore hebani do fostango alcc e sitasiribi
Segou fayo to Bamako do malinkobe hewbe holiti ko woni wiimudo en bangal cartol biometrique o so yoga e mabbe ka holiti wede hewti dum ana hebe wakati jom wobbe kanyu en ka holiti wede ana wondi domde faham
ye numero do
matti fu so ma in numero carte dan be kalna gan carton yalte fa hande mi hebi cartal dan cegan watti inde dan ko holliti kan ko goto do hande ngal cartal mi hono fam anda e mudum yoga be holiti kan hebi gedmi en gabe tampi san men be gedmi yalte tofon wala fu mi wa halde tofon
se kan jigi daga ko sebe
kuma ni be cartal biometrique le dido no kule ka holiti wiide ko buri ujinere carte biometrique ngay wondi be jogi le nokku mabbe do di yimbele be waray nangude misalu mudum laamu segu be wi horebe le hakkune carte ujinere sapo e jeegom mu inaadi di be jogi le nokku mabbe do uinay nay tan woni nangaadi
dongi boss
on way hapude winna inde modo watti goto ga attawan yogabe kartalum en yaldanta yogabe kartalum en yalte ga do holitita wi amo talku mudu heba gon wi a an yeggitama so adfa a winni inde ma kartal ngal yaltan bibbe leedi malfu hebal kartal mudum ga jamare fama e talki fu wawa yaltede deran soni wala dum fu mo intina matin
le kabaruji ke baari urde lamu kitaka holtama wiide enrollment fa heba kartal mudum biometrique fu dayto faham kanan ko be gombe le nokko o holiti wiide be bamako be wondi domde faham fa hokka be talki di wawa dire cengal mudum di
faande bangal de do carte de bam ko do kay jamo hurnde yalti ben martu ne kumpa kabar mudun so wobe kay carte mun data wobe kay wal yewdi ben so ram wadata yalana be carte mun en be ana wodi yimbe le beltan be sande golle wobe kay ben mettama yalla be do ne mim city ko ben kabaruji be holti walite carte mabbe watana ka hakilo keddan fitango sita sidibe
o luayira kun ya signale
ko kalle amen non wiccagas mo bindiken kulleji fuko wada non de carte ngani amen din wara mo intine ga duke wana gonga tabi fa hannen do carte tan ene winni jemeni tawade inde dan lobbere jerimi biete minke min beltaka fe wala fuko wami wadde e carte dan bede hani weltide honen do gollirta do carte dan mi ana winna etudiant ga joni mi fonctionnaire no mi politique dum kile hewde ga fa hannen mi hebe mo intinede dum metti kan sanne winnobe inde yimbe yeyi faale bureau amen winde inde amen menen boye sanne ciegal dum hebmi carte plan torra fumi e hen
o ya nyini ga dimma ma base foya la to xone jamu a beda falenu
sakramba tuta klaj mo duk baryon banga bem am facebook and twitter kasen men datul 12 bamako tacama wonde jon en kaborde ben ngol taccugol fuddi aljal jumaare jabbide de transporteur en gombe le lamb 12 dardi lam ko be fide dabreji ben kantidi yalla men lawul ngol na yuppite yimbe le hinna yaworo mudu do ngol datul rn 16 sidi haydare horojo ben kambe transporteur en gombe 12 wonko han intal ak bilal kede na fashango alcc
ila talatara bittine lawo ngol ko taccirano ko ka imminam ga aljumaan de be ngartiri dum kasen mi kaltonoy dum gouverneur o hecci kenyan gouverneur o noddi men min jantidi o landi kemen hudu woni ko min jidi yalla min jibbe fa mangal padem do ta mublaji amen di fa yeto to hani ya tona biide mo minen ka wala ko min bawi haltande mo tofon hono jabu kena min jida e transporteur en fu ngombe do datidi tiagal ko min gadi bato amen o ko transporteur en be ka fu hawri do mudum biide so gonga Allah o kambe ka be jidi yahande hore mabbe dido lati tawi wala fu jukkudo e mabbe kabaru o ka ana tiidi san fay dawol yaade gawo won mublaji kibori jabbade wakati ngadi kewa san
dido wattuji di cugu jabati di sanele lumoji di ben nuku jogaji leydi ndi e wi kambe ndemobe yo sabi den no rafindenagu won hulti be kabaru tidal angere won dun biibe yo sabi jaba resugul jabo jati won ko tiri den no ko hewi bonan ka ko sitasiti be kanyi hejaba ben yogabe won ko hawdunti ne ke defango kanko sitawo lcc
tidal awdi kan bonalaji di gildi watale gese den won ko nati sabe hannen bonni demal jabaaje di won kabaruji hollitaadi to ramobe jaba le cercle kajulu
jaba ko golle jaba wana huune newinde fey min codam kilo awdi temede tati so min demi dum min tilike atawan ko min kebata ko heewa sanne rowande awdi unay tati codumi cagal demal am ko kebmi yebata ko budinare dum sabe so min ka itumi hen koydam
falaabe
lillahum bajangara ramobe jaba on nuku lewi mebbe le deejere ngabugol cog engrais wadi tedalaji sattudi li demal jaba
awdi ni cogum dum hakkune bu temdere hemere bambara yotade bu teme didi woni miden cioda dum no tiidiri rafindenago odu darne mudum ana henko dum sabi so min keba e feele temdere chapantati e komitew tan noko
cercle dire yo nuku to jabaaji bur remede sanne les raisons tumudu ramobe jaba jodi bon nuku wi be wala dabiri fu mobude jabaade fa boya
le cercle de dire e
cercle dire yo nuku to jaba mo isanne les régions Tombouctou mingala no mingada famin dessa jaba o unni woni tidal mom jogi don o
énormément de problèmes
le on watti goto le sagoroji kewdi le genni bomako kilo jaba goto ana ciotte temdere ciafande jeegon fottade bu temet didi lewi jogabe
wot jono ta kam wiri worbe hewbe cumoyto ben drande ben dina rewbe mabbe donno so jogabe kay dum yu tan yalla weltare rewbe mabbe ben wobbe yu sabiti dalla lumgoji di nanno yu horoni be kolaki jati be rewbe mabbe ben somoto ko wobbe ben de wi beda wi be do tidalla de lumoji di anahani sabiti alla jele lumoji di anahani ben be termo ben kulentreji di nderno yalla kambe hormabe no tirono dum wordi be nangal la lumo to no yalla be do famu fatu nda bago on ko hebani kedo festango lcc e sita silibe
le leedi amendi rawbe be woni jehobe lumo somo yo famu inana galle o ko nyama gana hebo wakati jom worbe kanyu endu fuddi lontade rawbe le on do golle bamako do yoga mabbe ka sabi ana yidi dum tan wadirta wobbe do holiti wede rawbe kanyu en ana bonna kalsi sanne so yihi le sakoroji di
do ana nato sabe rewbe ben bonata kalsi amen kasin li watti titala joni watti fuso al defil mafe so moye worbe ben wi an a nyaami cogu somi rebe ko hewdi sabe wa mene jabta yaade somiyade hokkan kalsi golle men yahle lumo gaso kambe pe hor be ben yabe somiyo torra fottawata ke le sodugo somede
weli fu wala hakune beedo client em heybe doni worbe kayen jeyobe le lumongo rewbe le jeyobe somayaji le nuku oka mbaaji beedo yimbe welta dum en fey
worbe ko heewi ana wara sodato amen ga watti joni somede ana tiddi fa wala sedan hunne ko temel ju heeta to ki temel didi andu ga nafta fe hunne kulle fu ana tiddi
ko rewbe landa ko woni hakkele mudum em edo yagol worbe lumo fa somoyo ka holiti wi ana yidi be jukkintina golle o jaati sabile wi mabbe dum waran uytude ko be kibbintinta cogu somaya wakati fuko
yewtere meden hertande zoom sir handa na yowi do kabaru ben rewbe ben worbe yogabe ko ana hewi yede rewbe me worbe dum junta ka wiide hewbe boyan wadali sud denno kanko mumnar sendi bobo misale do shaga juido dubi chapane hande ka fa hande wadali suudu yalla no bedro famdu sabuji do mden kabar o kedana ko hebani de do festango sita sidibe
o gorko interte do siaka hibbi dubi debbe fa hande o hebe wadde suudu sakko heba biddo mile makko yaata e degal fey du ana fawido kulleji kewdi o holliti o rebe ko heewi taji jikki makko du sabi hannen o holaka debbo fe goto kasin wala hala wadde degal yogabe watti fo ana yennamo sabe o hursinay yogabe na hala jaati wi o mala e goraku ma hakkile makko hibba du ana metta kan wo siaka sanna suudu ba makko wakkati fu ana jante makko o wada degal wakkati be landoto mo mane warta wada suudu mene hasingin hannen e esura debbo inde ma boy e fende nga hono no be haalirta on wasde wadde suudu wala ittegol barke ga neddo an haana muyntaade yalla heba kursna debbo mo muuyi jamar an haana famde wi bani adama fuso juuti balle danyal ngenne loddi dewgal
sakra ban pamiri do katane kabar jom hande mi to ndo saat fuf mi humputaade yotri sun tawani e do application mudun yu bangal play store o sedde yotra meden magazine yewtere meɗen magasin hannde yo dow kabaru cellal memi hannde e memen haala mbeɗa nawal konko hewltawɓe wiide wi kamɓe dunke ɓe ɗum ɗo ko ɓuuri hewde na ɓili e golleji ɗi yimɓele gatta ñalla na jooɗi ma ñalla ana daari ma ɗum yogaɓe tawan so firguitike na ma ɗum yogaɓe so ana wondi haaru sembe calɗi ana woodi ɗum rewɓe e wattu hamilako mum en ndennoɓe ɓeydi wiide ko ɓaɗi sappo le temedere jamare nde na jogui ka ɗo nawal jafoɗon na jogui ka ɗon nawalla ben ɓuuri fof fadde duuɓi maɓɓe capanɗe jeegom e joyyi kalifa Guita e heƴaɓe amen yogaɓe wonko hawtini en keɗana fastango min e sita sidiɓe yo en ñalle jaam. Le Mali ɗo eɓeni kewi yimɓele joguiɓe nawala konko iwde bamako yettali kadiolo fangude yuroso yogaɓe jaɓɓi seedade
mbiɗe doggana matte kiikiɗe fof ñanno ko kiikiɗe mi waɗo entraînement le dogo doggoɗan konkoɗan softi ɗo naki kam fa wala seeɗan mi waɗi dogotorade ko heewi ga hannden mi heeɓi mossalla mi samti min konkoɗan nawi tan gotan tammiɗe guesa wakke laasal ɓamde nde ñalane fa hannden mi hunde fof wawa golle kasin min hata kam feɗɗanade jamman mi waɗi sifa cafaji fof alaɓe tubako fe hunde nafe mi sabbi lonki samtide mi hoole kasin jaati safare fe watte konkoɗan ana nawa kan ana ɓuuri duuɓi jeegon hannden
depuis 6 ans nawala konko yo ñaw mbawɗo heɓde kala duuɓi wala hen non holitiri dunke en kabaru muɗum e wi docteur Kane Bana Cissé o rhumatologue Bamako ɗo sabuji nawala konko na kewi o memmi haala hono jogorade kaɗo nawalla
nawal konkoru ana tiiɗi sanne saabi a lonkan e ceeci ma fo homa fo konkoru ma ana wawi nawde ɗum ga ko ɓuuri hewde e muɗum fo konkoru nawoto ana heeɓe saabe so neɗɗo ana immini ɓamde dongal ko ɓuuri sembe muɗum ɗum ana nato saabe neɗɗo konkoru sokito caggal muɗum yimɓe joɗotoɓe ko yaata erŋaji nayyi ma ko yowi nokku gotta immaji ɓeere ana wawi heɓde ceeci nawoji
maximum 2 heures c'est suffisant
banggal leɗɗe ɓaleɓe won safariji mbawɗi ɓunnude ɗum ewi kamɓe ittoɓe leɗɗe ɓe immadaraji kewɗi na gondi waɗeɗe yalla sakkade nawala konko keɗɗana docteur Toumani Diakité o itto leɗɗe ɓaleɓe
automédication je conseille
mi yamirta fe goto ñawna hoorin muɗum saabi asa wimmo sella ɗe cafaji ana sowra konkoru nawor watti fo ɓe hinde toɓɓene nodde min waɗi safana kalɗan gami samte soni a wari to ɗan so a heppe sanne miɗe wawi ñawde ma ga yogaɓe ñawgo muɗum ana juuta sanne miɗe wawi ñawde yogaɓe ɓamde lewru wotoru yaade balɗe deɓo e joyyi ma leppi ɗiɗi miɗe wawi ñawde si neɗɗo fo ɓamde duuɓi pamarde fartode neyehen saabi miɗe hokka sifa cafaji ko heewi hono misali nebaji wujeteɗi leɗɗeji lotteɗi e poɗɗeji e nandal muɗum
so banggal leɗɗe ɓaleɓe haako eko nanni muɗum nawtorte ɓurnude nawalla ka leɗɗo tubakuɓe kay safareji lollirɗe antalgique dunke en cellal ɓe holti nafakaji wadde analyse ngaji fadde fuɗɗude sawrugol yalla hadde satere nawalla ka keɗɗana docteur Kane Bana Cissé rhumatologue Bamako ɗo
meɗe wawi ñawde ga nawalla na tawira fo nawa ɗo ana hane accude ñawne no muyira watti fo so yimɓe yettike nga mi ƴewan hono nawalla on sifiri tofon mi waɗan ara joji e siganere e nandal muɗum sukaɓe jogotɓe fo yettiɗo ɗo konkoru mu nawata mi waɗan siganere e muɗum so mawɓe mi waɗan ɗu aradio ɗum ko natto saabe menede mi anda hono mi han ñawdirde joomum soni mi waɗi ɗi mi tilkin mi winna joomum ordonnance ɓama cafaji hono parstamol ko wawata huncude nawal on li watti goto caggal muɗum mi jokkina ñawdugo joomum yaade
dunke en cellal holtiwide nawalla konko ɓe wawi heɓude goto foof wona suka wona mawɗo ka yimɓele ɓoyoɓe ana jooɗi hono golloɓe machine ngaji ma donnoɓe mobileji goni ɓuuɗo foof yidude e kaɗo nawalla konko